emhlabeni, my baby. Akekho omunye, my darling. Engimthanda ukudlula anything. Ezulwini, my baby. Kulotshiwe, my darling. Uthandana wami nawe.
Uthando lwami look so good on you. Banumana bathes fanela. Mina nawe so fast lahlane.
It's all I wanna do.